Anche
anfa
amoke
ani l'Amérique jamana mo banyanama ne adusukun tunka in kosebe kata ma ufanse de bolin flenier ambuloni ninkera Colin Powell ka sanga chikanyi akademaya ani asoma ufe bololo srauka Colin Powell bangira avirikalotli durula samba kile ani keme konotoni bisabani wulun fla watila Harlem New York sigidala afache ana bamsu ulutwe jamaiki jamana deuni munu nana tungala denyala l'Amérique jamana kan aye akademsenia anaka kalon bela jelinke New York marala samba kile ani keme konotoni biduruni segin watila aduna sordasiala aka sordasia ufini dali watila uye ablakata almain klibi ya fafe jamana kan aye chek seya ani chegele yangira kosebe l'Amérique jamana ni Vietnam kakelela mi sefe adjugina kosebe Colin Powell chef d'état major koro ani general jalan nani tiki ba aye barake l'Amérique jamana tiki nani nyona di kafanga konana la selike baka ukafola Colin Powell ye ayere majanya kosebe kabo politiki sraula ewako ukunya ukera danaya ladria ani yani barika toko solie abulu ko de kerafene sababu ye kadana ya badi ama l'Amérique fanga bulu konanana samba keleni keme konanton ani bi konantoni kelen watila golfu fitne ani akele kofe mo chama kadana ya tumblala aka bunya ani karama konana kosabe ay wafuka lainike afe kaka akanabo l'Amérique jamanatiya nofe nga amason ka jamanatiya cheboya nyini aka finitiya segena finyebo kofe president George W Bush ye welebla ama ka sugandi ka ke l'Amérique ministrie mimbe l'Amérique jamana ani jamana wera uchela nyana bolala aka atlinaw munu ni demokratu kuntaka sur nyokona kosebe kera sababu ye ka danfara du ani parti républicain tonde ton chelala hakaja aka u parti républicain mo utumbe wasoni aka danaya anaka ladria ye kosebe sambafla ani tani nani watila aye afoko ne koni ye parti républicain tonde ndi ne atlila parti républicain mo benena kosebe katame parti démocratique mo ka